VO. Yo, kile ki feeling manze. Na leo na feel fit. Una feel aje. Ukisikia Madix 23 may come true. Kisikia Madix ni your dream may come true. Kisikia Madix sini stari ndo zina come true. Ma punchline, ma metaphor, ma wordplay too. Kwe game na last even though mi flow faster. Mi upiga tu mavasi even though mi si faster. Hip hop ndo flow even though Ronnie am rasta. Super spanko solo watu nita master. I'm the ruler niko pia mistari zimekubali. Straight diagonal on zone point vertically. Mentally you think the extraordinary. That's why lyrically mi spit lyrics kali. New dream flows yes mistari mi udishi. As long as naishi kwa kili mistari ziishi. Bidi no rest maybe siku yangu ya mazishi. Check your opportunity ni kanginyo silalishi. Kwa mani shatoa checki vile mnaifeel. Mistari ziko poa checki vile mnazifeel. Pori iko empty jua vile utaifeel. Kani kutu kitu itu vile utaifeel. Kwa mani shatoa checki vile mnaifeel. Mistari ziko poa checki vile mnazifeel. Pori iko empty jua vile utaifeel. Kani kutu kitu itu vile utaifeel. Kani mambo na mambling leta ma sling size. Kani mambo na ma slim leta ma king size. Na kani mambo na mari na daika slim size. Money over everything leta skin price. Nina malaish kwa muyu designer stretch marks. Tena art kwa kili neza sketch gaps. Na ini hat kachini pechko na hiccups. Kauna manzi kachini upate ma pickups. Ni funny wasomeza vitu zenye mi watemea. Msani acha kukas wase watakukemea. Padu na sweet ataka waksu ni bite capest. Only the best kawo chie I don't care about the rest. Kani mambo na kuperform ni present kwa killer flow. Mike mkononi man ready to kill a flow. Speed kiss lakini bado mi kill na slow. Kani kidos cost mi morota. Imagine niki sleep kwa snow. Goma ni shatoa checki vile mnaifeel. Mistari ziko poa checki vile mnazifeel. Pori iko empty jua vile utaifeel. Kani kudu kitu idu vile utaifeel. Goma ni shatoa checki vile mnaifeel. Mistari ziko poa checki vile mnazifeel. Pori iko empty jua vile utaifeel. Kani kudu kitu idu vile utaifeel. The rap freak mindo na kuwaga na the rap tricks. Kauni amini ni pe mic ni kushove nye na do the magics. Heartbeats nasikia tipia the blood speech. Sama ni kuspiti kwa blood all the same. I just speak frankly. Rap ni kujiamini no cowards. Bado na spit more ni kana use cowards. By the way bunisho hizi ni lines or words. Niza kwa ni lines but me it has it all forwards. Ama ni ache backwards ni pick lines to move forward. Nasikia tikuna marapa wanangojea my fall. Uliza ta Jackson hip hop ni my call. Life ni action na nikopa kuplay my role. Tangu nianze role ya kushika mic nimetan major from micro. Shukran kwa mafan juu siezi kwa mteja in my shop. Saka we ni fan na kuitaji juu bila wewe manzesi juu atanta jaitaji. Saka we ni fan juu niko hapa juu yako. Kawe ni hater niko hapa juu yako. Imagine niko between you and me is a big up. Usikia hata ncheze ndogo ncheze chini bado mafan wana ni big up. Na hata mini na wa big up. We always gonna be keeping it real until they cut a jeepa. Never give up. So now you feel.